kushintsha inale miguzo ya mio ngiyopendulela imiza moya mio ngiyofezeka oh aya usapola mluya thank you.